Chiku chiku ya la la, chiku chiku ya la la, chiku chiku ya la la, boom boom boom. Chiku chiku ya la la, chiku chiku ya la la, chiku chiku ya la la.
Never know.